bilaanta shiido bilaanta ka dirana yaalka ka dirana wal yar ka baad isin arga doontaan waan ku bahi haanga talishani imaanka walaan dhimaayan maama sugaayan anta sidiyeba mayla raay ama somar hoogda imaanka yoo sugu jareen wili jab yoo sugaayan imaan shoonna ka filinyin dawladda federaalka ma in sheeganaha military yar hooga police yar hooga koofur galbeed oo mayla raay daraawish yar hoogda iyo odiyaalsho yooba iska filan wala isin sheentan dulmu dan kale kulletin maylatina may baysan lenaha arantiyeeda ee kuwaantowa yasan lenna hadii atin madahweyna farmaaja iyo hasan ali khayr may baga injeediyey ha shacabka koofur galbeed hadii una ana mayle rahay wal gorod jey ana ganacsatiis ana nimanka hang ee binaankal han bahoy hay uskur heboy ya onon iskur heban onon dulki aw teedan iyo ahyaagan nasheenen dulkunga hay ee un odiyalki ka undigeedi tana meel un ku tabaana malle dul mahayna walna booba haya nono qobdo may fadaana he digil imar flag meel li roga binanki gudaha ba in il usku reba wal habadan hayna makasa niman kaan eh
bismillaahir rahmaan rahiim anoo magay le raw xasno mad diran imid tiidan ka dhowa ee wadankan arantis markan wal yar ku taabada wadankan dibadan ka jar Soomaali guud ahaan gaar ahaan hatina un odgi imrifla ana dulkaan iyo magaagan isu macdaana la kasaw dib weynan nihay wadanka hatta bullen doorasho ka soo jublen doorasho ka sugahay koonfur galbeedaha mareedi ee un gumeysi adag ki tiyani nihay ku hun yana nihay kaste marka dawlad dhaha hanas dawlad ma beer koro wala meel ka jara lama qabilo fende meeligeeda may jiraan wala maqabeel leey oo reewun ayay isir soco ka wadan oo gumeysi adag ka hayaan wara dunyada meel aad la siiyay salaam alaykum kun kan idma amison lera oo idma etiopian ay ruugan may roogay idma boolis ay ruugan oo dawladda la ku soo military ay ruug naba sugida ruug idma daraawish ay ruugan wadankun wal amni jey soomaali markii la hakoobo wadankan amaan fay la gaar ahaan magaalooyinka soomaali ka jiraan magaaladanka amaan fayla baydhow markaas ka bacda may dhiiday dadkii waayadii horena gumeysidaayeen oo hadaba madaga noo saarnaa in hadan nahay daabula iyaal shoo hadan tala dharaari ee olaad horle hadda kow galandana nin saar yeeda diyaar ma ngihiini yeedo waluna ta diyaar ngana ma ummato Soomaalida ma in sheegane gaar ahaan dadka oo xamar rooga dawlad maraano dadka xamar hadaf fadhi farmaajisha may garo unu dooranay helabaane inta unu ka doorani unu inta kala dardaarani unu inta ka dhaarani markii hagilsan shacabkan heli arni usu saas laha ka dooradi geek may herl diiday inuu binaanka lay surugno lan ku wafadaana la unu arnayna nin diidi reer baydho markuu anama roon mudaharaad gaad lahayn wal nin diidi wal wal bajaran dawladda tan dawlad ma arri karo ma in sheegay inni oo walaagi Soomaali ka talati oo nan iska kooyay xamar lan fidhi iyo burburiyahayan geeka qabiil qabiil ku adag ma jira Soomaali lan kasta lan ma ku adag wala un xishmayahayna wala oo liska darsaday dowladnimada ay xishmayahayn saanteed wadankun yago walban yaalne guro karbin la rawlka dagaalmada tan ku saaray hata lagna lagma ka duulu kor wal kasta oboodna geek marka ma in sheegane inni nimanku xamar fadhiyan iska taladan arantoo dib u hubiyan antii xaaladdu bay dhawta la faran quban may baaqe andrey horta nimanku bay dhawna ninka dad goor inni amaan nin sugaan ammaanka koonfur galbeed ci abkan dhalada sugudaayan kaseed may in sheegay walaawun dawlad la leey dawladan hayna inni unu ku talana arrinta wadanku inni odiyaalka siyaasiyiinta helabaanada wax garadka inina iska kooy un arrintaana ku talana goona arrintaan unku qaadana hoob wali iska darsadii ba in isla jaraana lama qof hoob wali iska darsato walaayban in isla wada korna inni la shaltalad yada baaganka dare koonfur galbeed si abka ka noolona inni arranta tiidayo dib antaladan oo wal walbanayo abood adag ku muujiyana ya baaganka dare
wal aadhowa magaca imey balaaray Ismaaciil Mayu Xasan ya dhara bulshada koonfur galbeed ku mid aha deegaanka dadka degmada ku mid aha eedaan ka dhow warsan bismillaahir rahmaan rahiim horta may balaaray lama lugad meelo ma isla dhakaw reewnaa ku markii misilowdo lama lugad meelo ma isla dhakaw yara haaji falamaas ma hujin ma falamaas la yara sidii adam waayo doorashadan maalintii afraad oo diblan dhakaw taasna aqabado haysadaan kulli dad dareemahayna mayba cudurkaasna weydiiday dowladda federaalka iyo aqabadaas intii weydiitay ee mayla raayin ogsina markum haaje ya falmaas ma hojum falmaas markii la eraw maybuwa lamba miila muzanye war adamay ba masuul ku eta Soomaali tumun isiyeed ku gobol dhaga masuul ku eta dawladda federaalka baadayta maamul kan koonfur galbeed la era usuun adalay ku hoos ko way ma meel dheer ma ko jar ya ulaad oo adalay anta kinna may leeray adi biisiida kinna aan biraade sharciyan ma ah diinina ma ah anna kabulshi ahaan aqabad in ku wiin horta dawladda federaalka ne yahay mambaani ni hatta ciidama abba wali afartan qof la ah anti may leeray hatta soo koonfur galbeed amaan ci sugaayan leer hatta al amarna hatta mi dik taalan kasan yeedo horta may leeray iidan ku hongna may banan maleena ay koonfur galbeed may leeray isfahanne odayaal je dhalinyaradii xilwaanadii meene sidii oo qadiid iyo eta mismayra raay iyo damac iyo misujeed iyo ay mayra raay suur si galne hay ku halaye amal dawladda federaalka may banka baagane habuun bulshuwiinti oo heer koonfur galbeed ena faragelin tan oo adaan ee hata uulaadon kasaas intii aanu dhaaf dhab tawar man haynoon
waa markii saddexaad ee fid in dheewna ku soo bi doorashada dawlad goleta koonfur galbeed Soomaali fii aan ta seen argaas riidan dhiyo ku doorashada
doorashada riidan dhiyowga lang hundurmul ka gale ilan hajeed la gale shalayn ogsan dilaad riidan dhiyowga ida han dhawaayeen waayo lanki hakiin gibidahay ilanki may dheerays hakiin dhawaadahay special argaas aftiin abka helaas miile laakiin oo bakaada ka dhaw nagad langa dhismade onon may fadaane onan dhisman her koonfur galbeed madiana lanki oo una dhismine la fadawlay dhisno fadaan noon markan digtan dhakawka gudiga eedan ka saxanya gaban aragtaday ha dawladda federaalka ta eedan oo nabad gelyo yeesheen yelata yee babu nabad gelyo yeen soo naay onno hob her koonfur galbeed ena boqolkiiba boqol amaanka nawaaba eeda bun sugu nyiib laakin yo afar ila waatan sabab jig ijag lay bal ka hayma meelu balanka baahanya antumaan ka baahan meelu wal mako qobadaana meelyo hatta lu ku sheeni ba afar ila waatan saac dib kasoo garaaga ka dhahay bilaayida ka dhahay ti ardayda la ka dhamaayay meelu balanka baahanyi onu ma baahani inu onu bas ka falan onne iyo eedan kaana abni leh hadi military leh hadi shaab leh hadi kulligaan onu bas kareena security onu dhom onu ba ka falan onne iyo shaab onu shaab ana iyo amnigaan hob islaam maysan amaan kan onu ba ka falanna boqoli afar tan qof oo may leeyahay isa alfa group bay dhow amaan je walba man ka jarob ar qaladeen leen aragay laakin may ba inta baagay bulshibiin Soomaaliyeed iyo dadkii tilaw shacabka oo helwaane boqol iyo afar tan isagaal ka helwaan anta daaray inta injeed yeleere sida ya dhom anta daaray inta injeed war ilaahay dadseen ka dhigay air comfort galbeed mediating qadiida latin diiga latin dadnimo weysin googi boqol iyo afar tan isagaal ka sa go'aanka qaban horta onoono may eedanka kalsoonsanna boqol iyo afar tan ka helwaan oo onoono mitilaayan eedanka kalsoonsanna wili bu may baahatna kalsoonida in ku wiinka qabna markasta onani la taladaayan helwaanadan may bana eraayana anta fadahaaydan miidi onu fadaanana allay diidi kor malan oo bina aadin ah midiidi kor onay helwaanadana horta isfahansanna lang alla lang ka helwaana odkisiyan iyo onoono rahanna kalsoonida saka qabna markan bulshiwiin tumay banka baagay ana oo ah Ismaaciil heesada haydi diwe afar kun ba walno tarwaaytay afar tun qof walma taraaso ayar bay dhaw arba iyanka ka filana.